Iyo ni kwango Homa Natal Tatal Gani nacho Gali asikwepeshe macho Na usiwambie shoga zako Watakuge ukia kesho Unachotaka gani nacho Gali asikwepeshe macho Na usiwambie shoga zako Watakuge ukia kesho Sifungi vumbi na tende sini baby utafurai Sifungi vumbi na tende sini baby utafurai Kwenyumbani wananita mida wadapo Na enjoy kikuta madiko diko Kokitani wananita mida wadapo Na enjoy mama, na enjoy jama Na enjoy mama, na enjoy jama Na enjoy, na enjoy leo Na enjoy, na enjoy jama Kuchere kusini kuchere Mwabaha wazaramu mwabaha Ehaha Amoma Acha mjanja alizaliwa gana mjinga Wedo ni kiwango wewe Wawashe Ehaha Naianza safari Na kuenda na jabari Kuenda kusaka mali Mishupavu ya siri Naianza safari Na kuenda na jabari Wenda kusaka mali Mishupavu ya siri Umenilisha dawa gani salima Mganga ako ni nani mama Umenilisha mti gani salima Kona nakuwa sijisomi mama Na enjoy kikuta madiko diko Konyumbani wananita mida wadapo Na enjoy kikuta madiko diko Kokitani wananita mida wadapo Na enjoy mama Na enjoy yama Na enjoy mama Na enjoy yama Na enjoy
Chakivua, goje chakivua, kwa machakivua, goje chakivua, baba kwa machakivua.